Tamkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Ukiniona unakosa fura, ziache kona kona. Kwa nini ujipe kara mama? Minajua unachotaka we, unachowazaga. Hata mimi napitiaga, ila tunajikaza e. Na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Bila kusifia you are pretty fast. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya. Nieleze.
Enda puta ni miss just call me.
Kwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Kwangu mimi sombaya.
Mama unipie.
Kwangu mimi sombaya.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know.
Sijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Kuna kataza, taza. Na umwa kunyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua ma